Wakiilka haweenka ismaamulka Mandheera Umul Khair Qaasim ayaa maanta dah furtay deeq waxbarasho oo ay ku baxayso lacag dhan 7,600,000 oo shilinka dalka ah oo ay ugu talagashay in ay ka faa'iidaystaan ardayda agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee aan awoodin in ay iska bixiyaan waxbarashada. Munaasabadii lagu dahfurayay deeqdan waxbarasho oo ka qabsoontay dugsiga barashada farsamada gacanta ee Mandheera Technical ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan dawladda dhexe ismaamulka Mandheera Amas Mariba, qaar ka mid ah golaha wakiilada hoose ee Mandheera iyo bulshada qaybaheeda kale. Umul Khair Qaasim, wakiilka haweenka ismaamulka Mandheera, ayaa sheegtay in deeqdan waxbarasho ay ka faa'iidaysan doonaan dadka danyarta ah, waxa ayna bulshada ugu baaqday in loo turo agoonta iyo kuwa danyarta ah.
Darigeyga waa yar yahay sida ambiyaalka kale ma aha. Ambi markuu 35 milyan meeshan ku bixiray, ani Mandheera is 1 milyan aan haya. 1 milyan marka ma kulligeen ma wada deeqay, ilaahana wada dharjin kara. Marka walaalayaalow, inta u baahan aan iskala shaqayno. Maanta waxaan loo jigareynayaa baazari 7,600,000 oo county mzima ah. Mandheera Technical Training Institute waxaan rabaa inaan 1 milyan siiyo. Mandheera Teachers Training College-na 1 milyan aan siiyo. Waxaasna waa waxa aniga aan isdhahay macalimiin oo u baahan sooma inaan shortage qabna ma soo wareysana. Ilmaheena aan ku encourage gareynayna inay macalimada bartaan xirfad gacmeedana ay bartaan. Anigana garab aydin kugu noqona. Isku awood ma lihin, isku tabar ma lihin. Waa kale Ilaahay kala darajoona wada siiso ma. Haddii Ilaahay oday idin ka dhiga mas'uul saan u hayo, adigana mas'uul uga tahay cidda aad ka dhalatay mise dadka kugu doortay inaad chairman u noqotid. Midaas ayada ee runtaan ka muujina walaalyaalow. Qofka kula dhashay aad adiga wax u tari kartid, magaciisa ii keenin. Qofka Ilaahay kula ogyahay, culayskaas waad ila qaadaysiina ogaada. Anigana naarta ay u dhaweynina, idinkana ku sii dhawaanina. Marka walaalyaalow, magaala joogtiin magaalada tuulooyinka kasii kala daran.
Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.